Yeah.
Westsidemusicblog.net.
It's classic time.
Girls, Mars and the Beat Boy.
Mulavuni babili, wati tatu wa maya shachi mbili mbili. Maybe you belong to me cause you wouldn't say it's over. Ni masala na pressure always is single. Mulavuni babili, wati tatu wa maya shachi mbili mbili. Maybe you belong to me cause you wouldn't say it's over. Ni masala na pressure always is single.
Nisi baba gai gai wa makufuna. Nisi baba gai gai wa makukumbwa. Baby ukaziwa uza nili mulavu na Mr. Handsome. Cutie classic ni sweet love. Nati usaba pase chance na papata. Niza kurangiza real love ya chikata. Niza mbo kata kata peufuna nizi kata kata. So that you believe uli na watishata. Atia awa wa mambala. Badwala sokandia mukamwa na mumala. Papa kisa nzeru kwa atini kawalala. Siwa ziwa kuti love ya tu nichalala. Baby cheni pemparelo. Nifuna kuti visa kasire mailo. Geti pipi for the future ya Milo. Iwe nine na tuba na babili. Mulumu timwe lapo na Milo.
Mulavu ni babili. Wati tatu wa maya shachi mbili mbili. Maybe you belong to me cause you wouldn't say it's over. Ni masala na pressure always is single. Mulavu ni babili. Wati tatu wa maya shachi mbili mbili. Maybe you belong to me cause you wouldn't say it's over. Ni masala na pressure always is single.
Bagai gai vama bwira na smao. Mulavu ya tuna mastiki kumutima. Mafuno ya isha chimbiri mbiri. Majera sero ni shivazi. Walavu ni wavili. Na iwe baby uche fieru nkumbwa. Awe usie vijavo kumbwa kumbwa. Nechi malenga uziganiza kunisi ya kuzuma kumbwa. Waneba vama inza kanoa na chibenzi. Only God knows what tomorrow brings. Sazipeze kanda vanza kova makutunza. Ati uli na mamuna libe jila wafya. Wafaya ukadunje njila ukasare na pray. Ni mahetia, mama kuzetia. Mama funa kuziva vintu tima chitia. Imagine pamfesha one ganomo mukati ni devo satana demon.
Mulavu ni babili. Wati tatu wa maya shachi mbili mbili. Maybe you belong to me cause you wouldn't say it's over. Ni masala na pressure always is single. Mulavu ni babili. Wati tatu wa maya shachi mbili mbili. Maybe you belong to me cause you wouldn't say it's over. Ni masala na pressure always is single.
Yeah. It's classic time. It's unique, Mr. Entertainer. Mambo Kings, I got you on this one.
Westsidemusicblog.net.
Emanation. This one for my baby. I got you. KK.
Girls, Mars and the Beat Boy.